It's the kids, baby.
Oya sini matajiri, ganja kama tupo kwa male tumesha sizi. Tabu sana kuona mbele ni majangiri. Wapo juma situpo mbili makirikiri. Mwendo peku peku no shoes ya takanda mbili. Nina bonge la ndonga. Chumba usile tetarau.
Chumba 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 chumba.
Natiririka na vitonga. Situmi nguvu angalau. Nati hapa.
Yeah, 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 yeah.
Chumba 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 chumba.
Yeah, 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 yeah,
yeah,
yeah, yeah.
Manyaku awakosegani Nyaku nyaku mbebe Manyaku awakosegani
Tunabes
Baka majoko
Tunabes
Soda kanywe kwenu
Tunabes
Amademu wako yuko
Tunabes
Yua yuko kwenye menu
Tunabes
Baka majoko
Tunabes
Soda kanywe kwenu
Tunabes
Amademu wako yuko
Tunabes
Yua yuko kwenye menu Tumebora benki Hakuna chako wapa kiombeki Sura mbaya unajona keki Kibonge ukizima ubebeki Mapema hii unangaje kulala Acha mapepe Abonje nimepaki mnyama Asio mpweche Nyaku nyaku mbebe Manyaku wawakose gani Nyaku nyaku mbebe Manyaku wawakose gani
Tunabes
Baka majoko
Tunabes
Soda kanywe kwenu
Tunabes
Amademu wako yuko
Tunabes
Yua yuko kwenye menu
Tunabes
Baka majoko
Tunabes
Soda kanywe kwenu
Tunabes
Amademu wako yuko
Tunabes
Yua yuko kwenye menu
Zombie